Kango na VOA.
Mbote na bino banso ba ebozili baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA Washington DC lelo na mikro Fatuma Kalala Limasi. Mokambi ya sika ya mapinga maso ya MONUSCO, lieutenant general Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves ya ekolo Brésil azui ebonga na yelobi loleki. Ezalaki na milulu misalemaki na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. Lieutenant general Costa Neves atiami na esika ya lieutenant general Elias Rodriguez Martins Filo, oyo asisaki mosala moye na sanza ya zomi ya 2019. Lieutenant General Coste asala mibu tukumisato na mosala ya soda, atiyamaki na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki. Bato bakufi koleka motoba na mpela ekasi mpela esalemaki lobi loleki na Bukavu na Sud Kivu. Ndako pene tuku mitano ebebisami na kati ya bakomune mitano, bato bawei koleka mine na wenze enene engumba eye. Ernest Muero atunaki mokambi ya Société Civile ya Bukavu, Zozo Sakali. ONU Femme epesi lisungi ya kosala bilanga pe koboko la bibwele na bamama ya mabota kama mitano ya bikoro na etuka ya Equateur. Epai wapi bokono ya Ebola engalaki koleka pene na mibu mibale. Christophe Yoka atunaki pona VOA Lingala mokambi ya ONG Ater Derby pe motambwisi ya projet Guy Boyuka.
With a broken heart, I never meant to do you harm. I never want to see you cry again. Everybody hurts sometimes, I never meant to do you wrong. And you're gonna be just fine.
Je priais pour nous tard le soir. Tu m'as tourné le dos plus d'une fois. Personne ne t'aimera comme moi. Personne ne t'aimera comme moi.
Pourtant je reste tout fait, je me sais étouffé.